sako mongo Nita zame Nye zame Naomba Usamaha Usamehewe Babi zangu Sina budi Mikukiri Nafsi yangu Yane hukumu Nina raha Maishani Nahitaji
Nahitaji baba
Mimo yangu Matendo yangu
Matendo yangu mimi
Yanifuata Chetani nae Anishawishi Mpuzi wangu Nakuomba Fanya hima Nitazame Niko mbele zako Nakuomba Unishike Mkono wangu Uniongoze Safarini Najihisi Sina nguvu Kupambana Na shetani Najaribu Yananisonga Nahitaji
Wema wako peke
Moyo wangu Nafsi yangu Ziwezeshe Kuyafanya Mapenzi yako Siku zote Fadhili zako Zinitoshe
Wakati wangu Nakuomba
Wewe, ni ngome yangu,
ngome yangu.
Hey.